Ola na wona na eh ah.
Slick Lord.
Ola na wona na eh ah.
Scott come on. Brand new tune.
Spama kama kuti nyumba ikumbwile chape mutenge. Kuzi bamene vimachitika. Kuzi bamene vipeze kamo. Oh. Sunga kwane iwe. Kwaza niko mkazi winangusu anachoka kupanya uvutika ku nukwatiriwa kule mudala wa mafu wenzo mufutisa daily kukona hapa nyuma kenze niko upenda mtawi zonze niko maule akati ya kambeko daily nyonze nikungo kumenya akati aenda zibwela mo akati aenda zibwela mo drama zive chima mupaso and again Mazifunsa Nchulila ishi Nchulila ishi It's better Nipwile lechabe kwa mai It's better Napwilela kwa mama Kwa mene tonzo jela viwaya Zigolo vivo ulipo Breaky fasti It's better Napwilela kwa mama Kwa mene tonzo jela viwaya Zigolo vivo Breaky pasty Nachula pa fulaine Nachula pa fulaine She was afraid of telling someone She was afraid of telling her mother Knowing that Dear breadwinner Wamu familia Akachokako Akachokako Fiapena Nishiba fala baka skuru bazasia Kulipena bende bazama kutandiza Patate wake na bebe ni wodwala She's in a desperate situation Bati ala pepa kulilesa wakwe Ati akachinje awalume wakwe Pantu Hamalila chabe ati Hamalila chabe ati Napwelela kwa mama Kwa mene tonzo jela viwaya Zigolo vivo ulipo Breaky fasti It's better Napwelela kwa mama Kwa mene tonzo jela viwaya Zigolo vivo ulipo Breaky fasti Nachula pa fulaine Nachula pa fulaine Amama mwe Kwa mama, lelo ni luta kwa mama Shubiri bububububu, ndrama zingawe Chikwati chingawe, ndrama zingawe Nakula pwanjini, ninakula life yulimbaini Ninakula pwanjini, ninakula life yulimbaini Lelo ni enaine, lelo ni enaine Mama, kwa mene tonzo jela viwaya Zigolo vivo ulipo Breaky fasti It's better Napwelela kwa mama Kwa mene tonzo jela viwaya Zigolo vivo ulipo Breaky fasti Nachula pa fulaine Nachula pa fulaine Mama mwe La 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 la
A right and faithful partner makes you wonder how you ever survived without him or her. While a wrong and unfaithful partner makes you wonder how you ever survived with him or her. Please, let's be right, good and faithful to our partners. Choose peace, unity and love. Govern your home.